ndiposa hata juzi mmeona kwa mkutano wa OKA, mmesikia ati technical committee ya OKA, One Kenya Alliance, inasema kwamba ati 2022 ati Kalonzo ndio akue flag bearer alafu Musalia akue chini yake. Hiyo inawezekana kweli? Sisi tunataka tuambie kwamba sisi Waluya ndio wengi. Hatuwezi kuwa kila saa tunasupport watu wengine na mtoto wetu atumsupport. In 2007, wakati Musalia alikuwa kwa ile kamati ya Kofi Annan, yeye alikubali Kalonzo akawa vice president. Akakubali Raila akawa prime minister. In 2017, Musalia alikubali kukampeinia Raila kama president, Kalonzo kama deputy president. Ni wakati sasa mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Raila waregeshe mkono sasa. Sisi tunaomba, the only formula that we shall accept in One Kenya Alliance ni kama Musalia atapeperusha bendera ya One Kenya Alliance as the presidential candidate. Wangapi wanaunga mkono?